kisha sema we kiboko yao. Siwa kwache, kwanza bang bang leo kwa macho yao. Kigoli wanitosha no doubt. Baku toto simple, you confirm. Si utam sit low, you contempt. Sit low, you contempt. Uko kwa mtima, ata wakibana nyota kisha wakambai. Walete wale keki mbai. Tunapanda chati mbai. Na kuowa tunakwenda kwetu yani. Tumogope nani yani. Wapenzi ya wawili tatu ni nyani. Tatu ni nyani. Oh yeah yeah. Choko yeah, choko pigo za kitoto. Achana nao, achana nao my baby. Chome karungu twende. Tige gia licho chemi nipate utamu. Shaki mbembembe. Nipeza kachili niko nendende. Oh yeah baby shaki mbembembe. Nipeza kachili niko nendende. Wanatisika na chika. Kina osu. Kwani kipi kina osu. Umando kwanzi na bamba. Kina moku. Baby kina osu. Wanatisika na chika. Kina osu. Kwani kipi kina osu. Umando kwanzi na bamba. Shikate kwa pesi flan mama umenitoka. Itoshe tu kusema mama wana ntosha. Acha malaya wadange wajite piskali. Itoshe tu kusema mama wana ntosha. Choko choko pigo za kitoto. Achana nao, achana nao my baby. Chome karungu twende, tige gia licho chemi nipate utamu. Shaki mbembembe, nipeza kachili niko nendende. Uya baby shaki mbembembe, nipeza kachili niko nendende. Wanatisika na chika, kina osu. Kwani kipi kina osu. Umando kwanzi na bamba, kina moku. Baby kina osu. Wanatisika na chika, kina osu. Kwani kipi kina osu. Umando kwanzi na bamba.
Niko nondo, baby niko nondo, niko nondo, oh na na, niko nondo.